Mama Africa ma seka.
Inno, inno.
Danwa. Africa unite. Deno pandi. Kwanini, kwanini. We ustu na pigana. Kwanini, kwanini. We ustu na gombana. Kwanini, kwanini. Na tuko watu watu moja. Oh mama, kwanini. Squeeze Kenya tunachukia na nini. Rwanda, Tanzania, Rwachi, Turwana, Ghana, Uganda, Burundi, tuko pamoja. Lakini tunaumiza na nini. Tuishi na amani, tupenande kazamani.
Kazamani.
Kamisi ghetto youth, hustle upon the street.
Hustle upon the street every time.
Usik na mchana, sofa ghetto youth.
Sofa ghetto youth.
Oh mama my, usiku na mchana, sofa ghetto youth, yeah. Mama ma, bunduki masila magizani matisa. Bunduki masila magizani matisa. Oh mama ma. Oh mama Africa must wake up. Wake up. Africa unite. Mose rock tell them again.
Dance all engineer again.
Bucho anti-dant general. Africa unite. Oh yeah, yeah. Kwanini, kwanini, we ustu na bigana. Kwanini, kwanini, we ustu na gombana. Kwanini, kwanini, na tuko watu watu moja. Eh, ya, kwanini we.
We are born as one Africa, together we na fight.
We na fight, we na fight.
Me feel so bad when I see them a suffering African child.
Oh my.
African youth suffering cause of the gun, oh my.
No, no, no.
Leaving them homeless, motherless, fatherless. Mama Africa.
Oh my.
Bring back peace.
Mami Tona.
Mama Africa.
Oh my.
Bring back peace. Nayengal Rwachi. 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 Rwachi to Yumba Ghana,
yeah, yeah.
Rwachi to Rwanda Ghana, Rwachi to Tingana. Mama Africa, Mama Africa, bring back peace.
To Africa,
mtoto wa Africa, yeah.
Kwanini, kwanini, we ustu na bigana. Kwanini, kwanini, we ustu na uwana. Kwanini, kwanini, yeah.
Tunapigana, tunagombana, tunazozana. Oh, ay, ay. Tusigombane, tusipigane. Watu wangu, eh, tupendane. Black Africa to the world. Tukiwa na amani, oh, tutapang. Gracious Japan Empire. Downtown Music Africa.
Warrior Promotion. No. No.
Yeah, man. Straight up, downtown. You know.
Africa unite.